Waliba jiree dadda is joonis xilqaami oo degan goobo taage si kumeel gaar ah kureeda markii aanu kumeed kaamamka horjoogyaalsho iyo siyanga dhul iyo deegaan sidan intii iyo ku helayeen gurmad rasmi ah oo iyo ku helayeen reed indijinga aanu kumeed barkacyaalka William Helena reed indijinta ee deegaan sidii dhulka taage iyo siyanga kaamleeda kala Idris Joe ya sheegeen in iyo baahayna in iyo markaas helanga ridinta jofayla maadaama iyo yinga dad markaas in haysana goowa wili iyo deegaan sidanga
ana habiib Cali Mursala dhere kaam kuna ku guurni bula awga la dhere kaamna dadagna jinaay ka isanga dhere marka biil rafaad biisataada ku guurni wali raashin haysana maacuun wali un qabni ku dibino qari marka dhabaatadaas aan guurni kaam kuna dadkoyna inta korwal gargaar aan kaani male ii fatahadas biyoos dhabsho oo un meel una fadhen hawaayni ha ku guurni kor i hoos u meelni ay intii madahayna data nagali korna noo ku qubday una dhanba ha kaani wali inta family inta kanoon ku dhig wali biyoos ku baraka ileen kaam ku dadku la fadhiin wali yaro meel meel kale aan roorayno baadi in naqdayma wala kale inta asa degna family ka kii kana sajarna lay ma lahayn shal hiri male wal tamaalna ta ku leen dulkeena nasi lanka gadoonay dulkani toogi dulkeena diji wal un hatan to kor gargaare un hana marina male ana may fadaa ilaahay inni do wal nasiyo ilaahay asagnin biyo meel ilaahay na dijyo bi hireen nan way do dulkeena no bi hireen ki waas oo kan no caawiyo fadaan
assalaamu alaykum horta salaam ka baad magay ibdu isaagidina la re kaam go buula baga ku guurni bi hana barakee eeda biyahani barakeen daataha xiimaw hana gali iliinga noo ku bada waliyaable mayl raay hadii dab alla isku weedo eednin gali biyi darti elay hala jira hodni langmi idoo walaalis liyan walaashiili un guuru langmi daleelo hasuru marka anka dembe gudoomiyaga dhulkan hana didii dhulkan hadii siin hana didii dhaaf aanu ku halnay male horwalmalnaysiin isku degganna wali guuskan hayay madeeda ay u lahaayna is degnayna in xasli degni isla kooyni isla roogna shaashinka aan baahanna walwalba meel raay ee wali ama madeeg amni wali biino qaad ay wali lalibuudo qarsamaan meel raay ida dhabni haysad anay may fadaarna ha si degdeg ah nanaysay gargaar in is degdeg ah ninka kooy iyo idanka baahan
Hassan Maalin Hurjoogaha kaamka Janaaye Kaysan oo ku mid ah kaamamka ala ka dhawaayay oo reed indijinta iyo ku helanga dadkan waliba isoo ku waramay hadhawaayoga lansame iyo xaaladii oo sideeta
dadkan dad meen iska jaraana mar hore meel deganay iyo dad oo habarka ay oo meel raayshi ila iyo kaamka lagu kooyan dadkan daa ka baraka ay ku leedahay dhibaato meel aan guureeyeen dhibaato isu markaas meel raayshi kale iyo in isu agbedelado laakin hadda ma ay wadaa kan dhibaato roob iyo daadad oo biyo iyo biyo galeen manateedi awlaadi iyo alaabti iyo meel ay isu raashinkii iyo waligeekii nolol binaadanka nolada lahayd oo haysadeen oo ku radeen ama meel ay isu hanguureen marka inta wala wataagan hayday taagan taas meel ay isu yaa handeen marka meel ay isu sidii aan kooyan hadda gargaar oo meel ay isu kan oo meel ay isu naga tiraasiin mise biyo mise daawo mise waxaaba dugiraa gargaar hadii oo helaan meel ay isu heedo sama falka iyo maamulku biyo ku helaan male dadka meel ay isu meel iska jira nadad meel dhuku kooy iyo meel ay isu dad kaam leer ku kooy hadba meel ay kirinta meel ay isu meel biyo badan ayaan kaam ku meel ay isu dhinaca elborkije aan badanyin oo meel ay isu laamiga la soo biijidka meel ay isu biyo intaan moodo la reebaan aan badanyin dadka meel ay in dhul degan ah helaan hadda meel ay isu laakin wal dib u dejin oo sama fal ma helna laakin meel ay helana dib u dejin oo dhul ay la helaan iyo degaano meel biyo ku samat baxan la helaan ma ay dadkan wal oo meel ay isu hadee oo bulshadii kaamki ii walaaqay ii soo dhawaynta oo soo beenay oo ka kam ahaan muushii midaran wal kale oo gargaar imisa samafal dhinishii oo yoo meel raisku midaran ana qabado may wax de meel raisu aan salaahan daadidkan amal waxyaaba sababahaayo meel raisu bulshada barakaaga badan dhibaatooyinka ka imay waa inii oo aan bi hareeno biyul meen meel raisu lugu moos amal leen sameeyo arra amal meel raisu kamki meel jeedtii biyo ku galay amal si lugu moos waa waxyaaba aan kamin oo meel raisu aan sameeyo dhibaatooyinka meel biyo moos laan ah nilla mooso biyo meel raisu lor iyo waxyaabo la dhiko dadkan baraka ilaa iyo meel waa meel raisu dadoo diiro qonton qoys marka ilaa yaalna hadii ku leeyahay meel raisu ilaa iyo ayaal adi boqolio dhowr nuq yaa ka jirta meel raisul waayeela liin meel raisul dhalinyari liin ayaala liin alaama liin nayad walada samafal oo dib u dejintii ku dib iyo halaagma leh laakiin hadda kulli wali aanay maqan ilaahay ilaa ogtaas laakiin meel raisul walada ku hor iyo halaag ma jiraan
gudoomiye xasan ayaa maamulka degmada baydhabo iyo hay'ado ku shaqeeya arimo samafalka anka baaqi in iyo dadkan ya dirsiyanga gurmad degdeg ah maadaama ay yihiin dadkan ku nugul ee sida eedka aan saameeya roobabka deerta iyo fatahado El Niño shakala aan barkacyaalka wali buuhan oo baahan ereed in dejobut si iyo aan qabsadanga waliyeladii deersiyanga roobabkii fatahado weedii ee ku qubadii gobolada Koonfur Galbeedda